chiller na makonde. Yeah, ni chiller na makonde.
Na makonde.
Yeah, ni chiller na
makonde. Anytime you wanna see ya, my mind go kolo kolo. Yicho kama nasinzia, ama kalamba ugolo kolo. Mtoto ameumbwa kwa udongo wa Madina na Maka, akitaka na mafuta ya mugongo na ya mimi na anampanga. Mwendo nyatu nyatu, kitanda kakipamba kama meza ya Dina. Mulimi kama chatu chatu, atosheke kulamba na meza mazima. My baby, you know, you know, you know, it's no one like you. Sexy Mona Lisa,
eh hey, hey, Mona Lisa,
hey. Eti eti watabisha,
eh hey, hey, watabisha.
Basi waonyesha,
agolo, ago, agolo.
Adi kukuche tukeshe,
tomorrow, tomorrow, tomorrow.
Hey, zigisha mwendo kidogo,
agolo, ago, agolo.
Yani mbaka majogo,
tomorrow, tomorrow.
Oh na na na. Kifupi sipanduki nimenata nata, maneno sikumbuki mina ngata ngata. Hivi na nyo, na suka, na fuga rasta,
na changanyi kiwa niki kupakata.
Ukipinda mugongo na zizi,
oh, oh, mwili unazizi.
Tuenda zapa kachongo unogwa jima,
oh, oh, unogwa jima.
You know, you know, you know, there's no one like you. You know, you know, sexy Mona Lisa,
eh hey, hey, Mona Lisa.
Eti eti watabisha,
eh hey, hey, watabisha.
Basi waonesha,
agolo, ago, agolo.
Adi kukuche tukeshe,
tomorrow, tomorrow, tomorrow.
Hey, zigisha mwendo kidogo,
agolo, ago, agolo.
Yani mbaka majogo,
tomorrow,
oh na na na. Sexy Mona Lisa,
eh hey, Mona Lisa.
Sexy sexy Mona Lisa,
eh hey, Mona Lisa.
Chini hey. Roundi hii yupo na konde boy.
Chilla na makonde. Yani chilla na makonde.